Bye bye wafu oteko kugenda ewange ekimala chimala bye bye wafu Muliro muliro muli ekikuta magenda gange chikasuka muliro muliro Muliro, ebibadde bikuta magenda gange mikasuka muliro. Bye bye wafu, oteko kugenda.
Bye bye,
ewange ekimala chimala. Bye bye wafu,
bye bye,
bye bye wafu, parking agenda.
Bye bye,
uli mwaka kwewola, kwewola. Inze nali manyi nti abalokole baba banaku bennyini. Banga gwe tusinza yazaliweyo mu kiralo Terebi batige makanisa mwe tulina okusabiranga Paka lwe nasoma olunyiriringa Bayibuli egamba Nti munoonya obakabaka bwe Mukama Byonna bye mwetaaga birijja awatali kutoba nnyo Timunawolanga amawanga so temwewolenga When I saw many years, Nemanyanti Mukama Fayo, Elaba Lokole, Yatulina Kubaba, we are day.
Bye bye,
Wafu,
bye
bye, Kukenda,
bye bye,
Ewange, Chimala Chimala, bye bye, Wafu,
bye bye,
bye bye, Wafu,
bye bye,
Parking Agenda,
bye bye,
Ulimaka Kwewola, Kwewola. Obulokole bulungi naye oli mwavu butama Obeera oyogera mu nnimi nga mwami bw'ava ali wali aswamye Ova mu nnimi mwami bw'ava n'akugoberera Bambi notambuza ebigere kyokka wasibya akaviiri akapya n'obuna akafuufu Kinyuma ebyo bye baawasa Rema naawe n'obikola Sina chindi n'okusingawo nga Bayibuli bwegamba Nti tunaolanga amawanga so tetwewolenga Banno bavuga bezi, wovuga wirubaro Bakubira akasimu ngolo nawe wegumya Ontuuse mbasirikale, nakubira edda Sofi Watandika n'okulimba olw'okuba obwavu Ekigambo bavu kyantamadda Banno bambala suti nsajja oyambala ebiyulise Olo nawe newegumya mbugu n'omulembe gwa dameji Balala batumya nkoko Otumya supu na kawunga Omwavatama naddala ng'oli mulokole Bera mu kanisa wetalengeza fishi wazirese Bera ku kituuti wetale ewaka ebinyogo gajyo ebiri
Bye bye wafu
Oteko kugenda
Bye bye
Ewange ekimala chimala Bye bye wafu
Bye bye
Bye bye wafu
Bye bye
Parking agenda
Bye bye
Uli mwaka kwewola Kwewola Parking agenda
Fire Fire
Ebibadde bikuta magenda gange Ebyekiise mu kuyimba kwange Fire Ebyekiise mu bufumbo bweyo
Fire
Ebibadde bikutte emisomo gyange
Fire
Ebibadde bikutte omulimu gwo sindika
Fire
Ebibadde bikutte obudde
Fire
Ebibadde bikutte obujulizi bwo
Fire
Ebibadde bikutte visa yange Ebyekiise mu bakasitoma abo
Fire
Ebibadde bikutte abasumba bakasitoma